This is a legend production.
Good life is your portion.
Amen, amen, amen.
Good life is your portion.
You.
Amen, amen, amen.
Cause I've been over the moon. Obulamu obulungi Toba nakutia mukama yagaba Obulamu obulungi Kusabira obulamu obulungi Obulamu obulungi Toba nakutia mukama yagaba Obulamu obulungi Luli chalumu nawe ngoli nye kubati ngabali Luli chalumu nawe
Ngoli abono mami wo Mami wo
Chalumu nawe, ngoli na violina Kwetowa na kutia, mukama ya gaba
Good life is your portion
Naba gaga bewe gomba Katonda ya mawa Kwetowa na kutia, mukama ya gaba
Good life is your portion
Kusabino mula mobulu
Good life
Obula mobulu Towa na kutia, mukama ya gaba Obulamu obulungi Kusabira obulamu obulungi Obulamu obulungi Toba nakutya mukama yagaba Obulamu obulungi Alo, ebintu binatera okukyuka Abalabe bo bagenda kuswala Ebintu binatera okukyuka Abalabe bo bagenda kuswala Kasitani bwekaba munange bokatya Kakuchunya chunya Ya tugamba tusabe kasitani tokatia Oja kuangula Ebintu vina tero kuchuka Akasente koka na tero kutuka Omami wagenda kutuka Nembaga yegenda Kasitani wekaba Munange wokatia Kakuchunya chunya Ya tugamba tusabe Sitani tomutia Oja kuangula Good life is your portion Amen, amen, amen. Good life is your portion. Amen, amen, amen. Kusabira obulamu obulungi.
Good life.
Obulamu obulungi. Toba nakutya mukama yagaba. Obulamu obulungi. Kusabira obulamu obulungi. Obulamu obulungi.
Good life.
Toba nakutya mukama yagaba.